kubwera choyamba ndi kuwaphunzira malemba chotero iye akanakonza kuwafanizitsa iwo ndipo akanaona ngati izo zinali choonadi kapena ayi. Iye anazitenga izo choonadi mwachipangano chakale. Tsopano Paulo anali sikolala wachipangano chakale ndi angati akudziwa zimenezi. Iye anaphunzitsidwa pansi pa mmodzi wa masikolala opambana a tsiku lake Gamalieli. Sikolala wodziwika ndipo Paulo ankachidziwa chipangano chakale. Ndipo ine ndikuganiza kugwedezedwa kwake koyamba monga ine ndinanena mmawa uja mpamene iye anachitira umboni imfa ya Stefano. China chake chiyenera kuti chinamugwira Paulo chifukwa kudusa muzolemba zake zonse anakhala kulozera kwa icho. Ine sindiri woyenera chifukwa ine ndinazuza mpingo mpaka kuimfa ndine wotsiriza pakati pawo. Oh, koma Mulungu anali nalo lingaliro losiyana la izo. Iye anali mmodzi wa amuna amphamvu kwambiri atsikulo. Muoneni Paulo woyela mtumwi wamkulu ndi mwinjiro wake wowala kwambiri ndi wokongola andakatiwa anatero. Oh, uko ndithu kukakhala kufula kwina pamene ife tonse tidzakakomana uko. Tsiku lalikulu ilo pamene ine ndidzamuona iye akulandira korona wa ofera mphoto ya ofera. Ine ndinayima ndili ndi cholembera chachingʼono chakale kuno osati kale litali pamene iye ankalembera makalata awa. Ndiyeno iwo anamudulapo mutu wake ndipo anamukankhira iye mungalande kuti apite ndi madzi mungalandeyo. Ndipo Myuda wang'ono uyu apo iye anati, ine ndili nazo mutupi langa zitsera za Yesu Khristu. Ine ndinamenyana ndi zilombo ku Efeso koma ine ndamenya nkhondo yabwino. Ine ndawusiriza mtundawo. Ine ndachisunga chikhulupiriro. Ndipo kuyambira pano kwasungidwira kwa ine kolona wachilungamo yemwe Ambuye woweluza wolungamayo adadzandipase ine pa tsiku limenelo. Ndipo si ine ndekha koma onse omwe akonda kuonekera kwake. Momwe ine ndimazikondera izo. Oh, ine ndikufuna kuti ndizawerenge redwe limozi ndi amenewo. Ife tinkakonda kuimba nyimbo. Oh, kodi inu mungadzawerengeredwe ngati imodzi ya mkola mwake? Kodi inu mungadzawerengeredwe ngati imodzi ya mkola mwake? Kalani wopanda banga mkati, kalani mukuyang'anira ndi kuyembekezera maonekedwe awo kuti mudzawaone iye akudza kachiwiri. Ine ndikufuna kuti ndidzakhale mmodzi wa iwo. Tsopano olembaya kupitirira kuti chotero ife tiyenera tizipereka chelu chosamalitsa kwa kukulu kwa zinthu zomwe ife tinazimva kuopa kuti pa nthawi iliyonse ife tingazilole izo kutipulumuka. Monga ife tinaphunzitsira pa izo mawa uja ndime yachiwiri ikuchita nazo ngati pakuti ngati mawu anayankhulidwa ndi angelo kodi ife tinapeza kuti angelo anali ndani? Aneneri. Mulungu ankayankhula mu nthawi zamakezana. Tsopano iwe umayenera kuti upange osati lingaliro lathulathu koma Baibulo. Tsopano mutu woyamba wa mutu woyamba ndime yoyamba. Mulungu yemwe mu nthawi zamakezana mumachitidwe osiyanasiyana ankayankhula kwa makolo mwa aneneli. Tsopano iye akupita chapa ndipo akunena kachiwiri pakuti ngati mawu anayankhulidwa ndi angelo anali okhazikika ndipo kodi mngelo amatanthauza chiyani? Mtumiki. Ngati Mulungu anamudzoza mtumiki ndiyeno ngati ife tikhala titadzozedwa ife ndife atumiki a Mulungu. Ife tili atumiki kwa dziko kazembe wakumwamba. Tikudzinenera kuti ndife amwenda njira ndi alendo. Ife sitili a mdziko lino koma ife tikufunafuna mzinda ukudzawo womwe waumanga ndi waupanga wake ndi Mulungu. Ife sitimakundika chuma pa dziko lapansi lino komwe mbala zingasweko ndi njenjete zimbiri ndi chivundi pakuti chuma chathu chili kumwamba komwe Yesu akukhala kudzanja lamanja la ufumu. Oh, chinthu cha ulemerero ndicho opambana chake kuzidziwa zimenezo. Ziyembekezo zathu sizinamangidwe pa china choperewera kuposa magazi a Yesu ndi chilungamo. Pamenepo zungulira ponse moyo wanga uchoka, ndiye iye ali chiyembekezo changa ndi chikhazikitso. Pa Khristu thangwe lolimba ine ndayima. Maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Momwe Ed Pruitt analembera nyimbo imeneyo mu nthawi ya kuzunzika. Tsopano ngati mawu anayankhulidwa ndi angelo anali okhazikika, pamene atumika a Mulungu anayankhula mawu awo, iwo anayima. Ndipo mphoto iliyonse inalandira kubwezera kwa olungama. Kodi ife tidzathawa bwanji tsopano ngati ife sitikumumva Khristu yemwe akuyankhula kuchokera kumwamba? Tsopano penyani, ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumutso chachikulu choterechi? Taganizani za izo chomwe poyamba chinayamba kuyankhulidwa ndi Ambuye. Khristu anayamba ntchito yake. Kodi iye anachita chiyani? Ife tikumuona iye momwe iye wodzichepesa, wotsika, momwe iye sanali munthu wankulu wodziwika ngati wa theology, koma iye anali wodzichepesa, wofasa wa ulemu. Iye sanali mlaliki wa mphamvu, liwu lake silinali kumveka mu nsewu. Koma Yohane ankapitapo monga mkango wobangula. Iye anali mlaliki. Yesu anabwelapo osati ngati mkango wobangula, koma Mulungu akugwira naye ntchito kumawasimikizira mawu. Mulungu anali ndi Khristu. Petro anatero pa tsiku la Pentekosite, amuna inu aku Israeli, ndinu omwe mukukhala mu Yudeya, Yesu aku Nazarete, mwamuna wosimikiziridwa ndi Mulungu pakati panu mwa zizindikiro ndi zodabwisa ndi zozizwitsa zomwe Mulungu ankazichita mwa iye pakati pa inu nonse, chomwe inu nonse muli mboni. Kenyani momwe iye anasindikizira izo pa iwo. Inu mukanati mumudziwe iye, Yesu anati inu achinyengo, anati inu mumapita kunja ndi kukayang'ana pa dzuwa ndipo inu ilo likafira ndi motsika, ndipo inu mumati kukhala nyengo yoyipa. Ndipo ngati kuli kowala ndi kwa dzuwa kapena zina zotero, inu mumati kukhala nyengo yabwino. Anati inu mumakhoza kuzindikira mlengalenga, koma zizindikiro za nthawi inu simungakhoza kuzizindikira. Pakuti ngati inu mukana ndizindikira ine, inu mukanalidziwa tsiku langa. Oh, zomwe iye akanafula usiku uno, momwe mzimu wake ukufulira kudzera mwa alaliki yake, ora lili pafupi. Ife timazindikira, ife timaona mabomba a atomiki, ife timadziwa yemwe adatenge malo a Clark Gable, ndi yemwe adachita izizo kapena zinazo, kapena yemwe ati adzakhale president wachiwiri. Ife timakondweresedwa mu zimenezo, koma ife singakhoze kuzindikira zizindikiro za nthawi. Ife tili pa mapeto. Ndi chiyani icho? Ife tili okondweretsedwa kwambiri. Ndi kodi chaputala chotsatira cha television chikhala chiyani? Kodi Susi achita chiyani? Kapena kodi dzina la mkazi uja ndi ndani? Ndipo kodi Arthur Godfrey apita kuti? Kodi iye anena nthabwala yotani nthawi inayo? Ife ngati Khristu timamata malingaliro athu modzaza ndi zovunda zoterozo, pamene ife timayenera kukhala tili mu pembero kwina kwake ndi kumawerenga Baibulo kuti tizidziwa zizindikiro za nthawi yomwe ife tili kukhalamo. Chomwe chikuchira izo pa nthawi yathuyi ndi maguwa ofowoka ndi wokulondola, omwe samafika pansi ndi kubweresa choonadi cha uthenga. Ife tidzaswa kuti tidzayankhire kwa zimenezo mu masiku akudzawa. Ife tisamati tizinyalanyaza chilichonse. Ndipo anthu, pamene ife tili pano pa Branham Tabernacle uyu, mkumaona zizindikiro ndi zodabwisa ndi mphamvu ya Khristu woukitsidwa, ndiyeno nkumadziwa kuti ife tikanayika nthawi zathu pa zinthu zina ndi kumanyalanyaza kuti timve liwu la Ambuye Yesu, ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumutso chachikulu choterocho? ndime ya 3 kapena ndime ya 4 apa ndi pamene ife tinatsirizira pa ndime ya 4 mawa uja Mulungu na Yesu powachitira iwo umboni. Oh my. Mulungu powachitira iwo umboni. Mvetserani kwa mawu. Limozi ndi zizindikiro zodabwitsa ndi zozizwitsa zosiyana siyana. Kodi zozizwitsa zosiyana siyana ndi chiyani? Zosiyana siyana ndi chiyani? Zosiyana siyana amatanthauza zambiri. Ndi zozizwitsa zambiri. Mulungu ankawachitira umboni. Oh Mulungu. Ine ndikudalira kuti izo zilowelera mu mitima yanu. Mvetserani. Ndine mmodzi wa zibusanu. Limozi ndi mbale Neville pano. Ine ndikufuna kuti inu muzitengera izo pa zozisunga. Bible linati ngati pauka wina pakati panu ndipo iye nena zakuti zakuti ndipo izo mkusabwela pochitika musati muzimvere izo pakuti ine sindina yankhule koma ngati iye ayankhula mudzina langa ndipo zomwe anena mkufika pochitika ndiye muzizimva izo. Amen. Pakuti ine ndili ndi mneneri ameneyo kapena mlaliki chilichonse chomwe icho chingakhale chili. Ngati chimene iye anena chifika pochitika ndiye muzimumvera iye. Tsopano abwenzi tiyeni ife tizimumva iye mzimu woyera kuyankhula pakati pathu. Akusonyeza zozizwitsa zosiyanasiyana ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Tieni zisamango zibuse izo pamwamba ngati kuti zochitika wamba. Tieni tizikumbukira kuti izo ndi Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse akutsimikizira mawu ake. Ive tiyenera kuti tizichita izo. Oh chonde zichitani izo. Zisamalitsani muzilola chinthu china chilichonse chizikhala chachiwiri ngakhale kunyumba kwanu amuna anu akazi anu ana anu chilichonse chomwe chingakhale chili zichiyikani icho pachiwiri zimuyikani Mulungu poyamba inu mukuti mbale Branham pamwamba pa ana anga pamwamba pa chilichonse zimuyikani Mulungu poyamba muloleni iye azikhala woyamba. Eliya anabwera kuchokera ku phiri tsiku lina. Iye anali mngelo mtumiki, mtumiki wa Mulungu wodzozedwa. Ndipo iye anamupeza mkazi wa Masiya akutola nkhuni ziwiri. Iye anati, pita kandiphikira ine chitumbuwa chaching'ono, ndikunditengera ine madzi pang'ono. Ndipo iye anati, momwe inu mulili amoyo, ine ndangosala ndi zitumbuwa zokwanira zokha. Kapena ufa wokanyidwa wokwanira kuti ndipangire chitumbuwa chofewa chimodzi chaching'ono ndipo ine ndatsala ndi mafuta ongokwanira kuti athele limodzi oti ndisakanizire izo mwa kufupikisa ndipo ine ndikutola nkhuni ziwiri kachitidwe kachikale komwe kanali kachitidwe kachimwenye kopingasitsa nkhuni ndikuziwotcha izo kuchokera pakati ndikumazisonkhezera izo mkati ndapangapo moto wambiri wa mu msasa monga choncho anati ine ndikuti ndikaphike kankati kakang'ono ako kaine ndi nyamara wanga mwana wanga ndipo ife tikuti tite izo ndikufa uko kunali kuli chilala kwa zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi kunalibe madzi kuli konseko mneneli wolimba uja wokalamba anamuyang'ana mkazi uja mu nkhope iye anati pitani kandiphikire ine mkate choyamba kulamula kwakeko kuti mwamuna muze mkazi wa masiye yemwe akufa ndi njala kuti ayambe wamudyesa kaye iye kodi iye ananena chiyani pakuti atero ambuye mbiya siuma konse ngakhale supa siuma mpaka Mulungu atadzatumiza mvula pa dziko lapansi choyamba Mulungu iye anapita ndipo anakaphika mkate waung'ono uwo ndipo anabwera ndipo anadzawupereka iwo kwa mneneri anabwerera mbuyonso ndi kukaphika wina ndi wina ndi wina ndi winanso ndipo mtsukowo sunathe konse kapenanso supa sinaume mpaka Mulungu atatumiza mvula pa dziko lapansi Iye anayika Mulungu patsogolo pa ana ake. Iye anayika Mulungu patsogolo pa china chilichonse. Iye anatenga ufumu wa Mulungu poyamba. Mulungu alina kuti azikhala ndi malo oyambirira mu mtima mwanu. Malo oyamba mu moyo wanu. Malo oyamba mu chilichonse chimene inu muchichita kapena chimene inu muli. Mulungu ayenera kuti azikhala woyamba. Iye samafuna malo achiwiri. Iye samayenera kulandira malo achiwiri. Iye amayenera kulandira zopambana. Ndipo zoyamba ndi zonse zomwe ife tili nazo. Iye amayenera kulandira zimenezo. Lidalitsike dzina lake loyera. Pakuti Mulungu nayenso pochitira umboni. Iye anaperekera umboni limodzi ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Zozizwisa zosiyana siyana ndi mphaso za mzimu woyera molingana ndi kufuna kwake komwe osati zimene anthu anena zomwe mpingo unena koma chomwe chifuniro cha Mulungu chinali. Oh, ife tikusowa kuti tizifunafuna chifuniro cha Mulungu osati kukondedwa ndi oyandikana nawo anu, osati kukondedwa ndi ana anu, osati kukondedwa ndi amuna anu kapena akazi anu, koma zifunafunani chifuniro cha Mulungu ndipo zichitani izo poyamba kenako zina zilizonse chifuniro cha akazi anu ndi chifuniro cha ana anu zizitsatira limozi ndi icho. Koma zimuikani Mulungu poyamba. Penyani sobano. Pakuti kwa angelo iye sana ikire kugonjera kwa dziko likudzalo lomwe ife tikulikambali. Mwina mwake angelo akulu omwe amatumikira miyamba. Gabriel, Mikaele, Woodworm. Ndi makumi a zikwi kuchulukisa makumi a zikwi za angelo akumwamba kapena makumi a mazana a aneneri omwe anakhala ali pa dziko lapansi aliyense wa iwo iye sanamuyika aliyense wa iwo kuti azikhala ndi ulamuliro pa dziko lili mkuza lomwe ife tikulikambali osati mmodzi. Iye sananene konse Yesaya iwe udzalamulira dziko. Iye sanalike konse dziko kwa kumvera Eliya. Ngakhalenso iye sanalike ilo kwa Gabriele kapena ngelo aliyense mzimu wotumikira uliwonse. Penyani zomwe iye ananena Paulo apabe akumukuza Khristu zomwe ife tikuzikamba. Koma wina pamalo ena anachitira umboni kuti kodi munthu ndi chiyani kuti inu mumamulingalira iye kapena mwana wa munthu kuti inu muzimuchezera iye. Inu mwamupanga iye wotsikirapo pang'ono kuposa angelo. Inu mwamuveka iye nduwira ya ulemerero ndi ulemu ndipo munamuyika iye kuyang'anira pa ntchito za dzanja lanu. Tsopano ngati inu mukufuna kuti muwerenge izo ndi Masalimo 8:4-6 Davide akuyankhula. Tsopano kodi iye anamudja Davide chiyani apa? Izo zikukhazikitsa icho apo pomwe ngati zinali zolondola mmawa uja pa mneneri. Iye anati pakuti mmodzi wa angelo ananena pa malo wena. Davide mtumiki wa Mulungu anali ngelo wa Mulungu pakuti iye anali mtumiki wa Mulungu. Ngelo anati Davide anati mumasalimu inu munamupanga iye wotsikirapo pang'ono kuposa angelo akumwamba. Ngelo ananena kuti Mulungu anamupanga iye motsikirapo kuposa mngelo kuti iye akhoze kumuveka iye nduwira ndipo iye akhoze kumva kuwawa ndi kukalawa imfa kuti akwezedwe mmwamba kachiwiri kuti iye akhoze kumupanga iye wolandira zinthu zonse za mdziko. Tsopano mu Mateyu 28:18 ife timawerenga izi. Iye atapachikidwa kale ndipo atauka kachiwiri pa tsiku lachitatu. Iye anakomana ndi ophunzira ake ndipo anawatuma iwo kuti apite mu dziko lonse kuti akalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye anati mphamvu zonse kumwamba ndi pa dziko lapansi zapasidwa mʼmanja anga. Mphamvu zonse kumwamba mbavu zonse pa dziko lapansi zapatsidwa kwa ine. Chinali chiyani icho? Munthu ndi Mulungu anali atalumikizana. Logosi inali itapangidwa thupi, ndipo inali itaphedwa, ndipo inauka kachiwiri kwa kulungamitsidwa kwathu. Ndipo anali ndiye Emmanuel wodzozedwa kwa nthawi za nthawi. Mulungu anasintha malo ake okhalamo kuchokera ku mpando wachipumu mu milengalenga kutali kubwera mu mtima wa mwana wake Khristu Yesu kuti azidzakhala moyo ndi kulamulira kwa nthawi zonse. Mulungu anali mwa Khristu, iye ndi malo otsiriza opumulira a mzimu. Mzimu unkakhala mukachisi tsiku lina. Inu mukuzidziwa zimenezo. Pansi pa hema ndipo Solomoni anamumangira iye nyumba, koma ngakhale zili choncho wamwamba mwambayo samakhala mnyumba zopangidwa ndi manja, koma thupi inu mwandipangira ine. Uko mubuku la Machiridwe muli wa 7 pamene iye anali kuyankhula, iye anati onsawo anazioneratu izo. Iwo anamumangira iye hema. Mose anatero anali ndi hema, ndipo anayika likasa mkati mmenemo, pakuti Mulungu anali pa mpando wachifundo, iye sankakhala mmenemo. Chabwino, ndiye thupi inu mwandipangira ine, thupi la Ambuye Yesu Khristu lopangidwa motsikirapo kuposa angelo kuti adzalawe imfa, ndipo si wina koma wamwambamwamba mwa mwambamwamba Khristu, kalonga wa mtendere, mfumu ya mafumu, Ambuye wa Ambuye, mlengi nyenyezi iliyonse mu mlengalenga. O Mulungu, iye anakhala wotsikirapo kuposa chilengedwe chake kuti iye akhoze kumuwombola munthu, munthu wopanda pokhala, wopanda chithandizo, ndipo anawapasa iwo pokhala kumwamba. Iye anasiya maulemerero akumwamba, iye analisiya dzina la pamwamba mwamba lomwe linganakhoza kutchulidwa, ndipo pamene iye anali pa dziko lapansi munthu anamupasa iye dzina lotsikitsitsa lomwe iwo akanakhoza kumupatsa iye. Anati iye anali mwana wapathengo pakuyamba pomwe, anabadwira mukhola, anakulungidwa muzikuduli zapansana pa goli la ng'ombe. Analibe malo loti nkupitako, analibe khomo loti nkupitako, ndipo anali kutchedwa Belezebule, mfumu ya adielekezi. Iye anachitiridwa molakwika, iye analavuliridwapo, iye anatonzedwa, iye anakanidwa, ndipo anapita ku malo otsikitsitsa, ndipo anadzichepetsera kwa wazachiwelewele woyipitsitsa. Ndi chimene munthu anachita kwa iye, koma Mulungu anamukweza iye mwamba mokwera kwambiri mwakuti iye amachita kuyang'ana pansi kuti akuone kumwamba. Munthu anamupasa iye mpando otsikitsitsa, anamupasa iye malo oyipitsitsa, zina lotsikitsitsa. Mulungu anamukweza iye mwamba, ndipo anamupasa iye mpando wapamwamba mwamba ndi zina lapamwamba mwamba, ndiko kusiyana kwake chimene munthu anachita kwa mwana wa Mulungu ndi chimene Mulungu anachita kwa mwana wa Mulungu. Iye anadzichepetsa kuti ife tikhoze kukwezedwa, iye anakhala ife kuti ife kupyolera mu chisomo chake tikhoze kukhala iye. Iye anabwera kwa opanda kwawo, ndipo anadzakhala opanda kwawo iye mwini kuti ife tikhoze kukhala ndi kwathu. Iye anabwera kwa odwala, ndipo anapangidwa kudwala iye mwini kuti ife tikhoze kuchiritsidwa. Iye anabwera kwa wochimwa, ndipo anapangidwa chimo iye mwini kuti ife tikhoze kukhala opulumutsidwa. Palibe zodabwisa kuti iye anakwezedwa, palibe zodabwisa kuti iye ali yemwe iye ali usiku uno. Mulungu amukweza iye, ndipo mphamvu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zapasidwa kwa iye. Pamene ntchito yake ya pansi pano inali itatha kuno pa dziko lapansi, iye anabwera ku dziko lapansi mwa msanga. Pamene iye anatero, nyenyezi ya mmawa inamutcha iye kuti ndi mwana wa Mulungu. Iye anamugwedeza mdielekezi aliyense yemwe iye anakomana naye likhale lodala dzina la Ambuye adielekeza nanjenjemera ndipo anagwedezeka ndipo anapempha chifundo mukukhalapo kwake inde bwana gehena yense ankadziwa yemwe iye anali ankayenda modzidepesa iye analibe malo woti nkuikapo mutu wake usiku wa mvula zinyama zomwe zimene iye anazilenga mbalame zamlengalenga zili ndi zitsa ndipo nkhandwe zili nazo mphanga koma mwana wa munthu alibe malo woti nkuikapo mutu wake wodalawo zedi iye anali Iye anadzakhala tchimo, anadzakhala wotsika ndi wokanidwa. Koma adielekeza ankadziwa yemwe iye anali. Iwo anapempha chifundo, iwo anati, chifukwa chiyani inu, mwabwera kuti mudzatizunze ife nthawi yathu isanafike. Ndipo pamene analiki, ankamutcha iye Belezebule wa mbebwe. Adielekezi, anali kumutcha iye mwana wa Mulungu wa moyo, ndikumapempha chifundo. Oh, momwe ife tingakhoze kungoima kwa miniti yokha. Kodi inu ndani muli monse? Kodi ntchito yomwe muli nayo ija imatanthauza chiyani? Kapena kodi nyumba yaing'ono yathu ija imatanthauza chiyani? Kodi galimoto yomwe ife tili nayo imatanthauza chiyani? Msungwana wang'ono wokongola, iwe kanthu kakang'ono kosasatizidwa. Kodi maonekedwe ang'ono awo omwe iwe uli nawo tsopano angachite chiyani? Inu anyamata muli ndi tsitsi lonyezimira loterera mapewa owongoka. Inu mudzapindika pansi tsiku lina pamene mudzaweramitsidwa ndi usinkhu. Koma adalitsike Ambuye, inu muli ndi solo yomwe ili yobadwa kachiwiri. Inu mudzakhala moyo kwa nthawi ndi nthawi chifukwa iye anakhala inu kuti inu kupyolera muchisomo chake mukhoze kukhala iye ndi kukonza malo a inu. Oh, ife omwe tikukenza kuti tili nazo zovala zosintha ndi magulosale pang'ono mnyumba, kodi ife ndi chiyani? Mulungu akhoza kuzitenga izo mu mphindi, mpweya wanu womwe uli mdzanja lake. Ndipo pano pakati pathu kuti achize odwala kulengeza ndi kuvomereza ndi kuneneratu, ndipo nthawi iliyonse mwangwiro, ndipo ngakhale kukhuzidwa mokwanira kuti abwerese nsomba yaing'ono yakufa kubwerera ku moyo wake kachiwiri pakati pa ife, Yehova pozungulira ife, Yehova mkati mwathu, ine ndine wamkulu ndi wamphamvu. Pamene iye anafa, iwo ankaganiza kuti iwo athana naye iye. Iye anabwera kupita mu hade, pamene iye ankachoka pa dziko lapansi tsiku lijali, pamene iye anapachikidwa. Iye anapita ku madera a otayika, Bible linati. Iye anapita nakalalikira kwa miyoyo yomwe inali mu ndende, yomwe sinalape mukuvutika motalika mʼmasiku a Nowa. Pamene iye anafa, ndipo mzimu wake utamuchokera iye, iye anakhala logosi kachiwiri. Iye, ine ndikuona, anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, ine ndikubwereranso kwa Mulungu. Ndipo Mulungu analilawira moto lija lomwe linkawasogolera ana muchipululu. Ndipo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, ndipo pamene iye anafa, iye anabwereranso kuwala kachiwiri. Paulo anamuona iye, ndipo iye anali kuwala. Palibe wina aliyense wa iwo anamuona iye. Iwo anamuona Paulo akugwa. China chake chinamukhuza iye. Ndipo iko kunali kuwala. Paulo anati, ndani yemwe ine ndikumuzunza? Iye anati, Sauli, Sauli, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Anati, ndi ndani uyo? Iye anati, ine ndi Yesu yemwe iwe ukumuzunza. Ndipo ndikovuta kuti iwe uzimenyana ndi zisonga. Ndiye iye anapita nakaphunzira zakuwalako. Paulo anabwerera mu Baibulo kuti akakufuze kuti kuwalako kunali chiyani. Ndipo iye analemba kalata iyi. Iye ali Yehova yemweyo. Kuwala komwe kuja komwe kunali muchipululu ndi wana a Israeli. Ndipo pamene Petulo anali mundende, iye anali kuwala kumene kunabwera ndipo kunadzasegula ziseko. ndipo amwe chisomo chake chotero wina asazakhale ndi chowiringula chilichonse ngati iwo akanakoza kuwayiwala atumiki osaphunzira ndi kukumbukira si mtumikiyo ndi uthengawo iye wabwera pansi kachiwiri ali ndi ife mumaonekedwe alawira kuwala ndipo iye akuyenda ndi zozizwisa zake zomwe zija ndi zizindikiro palibe chomwe chili kunja kwa baibulo kukhala limodzi ndi baibulo kuligwirizira ilo pansi pakumvera kutulutsira kunja ulemerero wake kusonyeza mphamvu zake lidalitsike dzina lake loyera ine ndikudziwa inu mukhoza kuganiza kuti ine ndapenga koma mpumulo wa muyaya wodala uwo womwe uli musolo yanga ngakhale mikundo igwebeze nangula wanga wagwira mkati mwachotchinga ndipo kumuona iye pamene iye ankafa mpaka mwezi unadzigwesa chakupumimba mwa manjenje dzuwa linalowa pakati pa tsiku ndipo pamene iye anapita kumadera aotayika anagogoda pa khomo ndipo chitseko chinakankhika motsegula baibulo limati iye anakalalikira kwa miyoyo yomwe inali mundende yomwe sinalape mukuvutika motalika mumasiku a nowa iye atamwalira kale pa dziko lapansi lino mʼbale wanga ndi mlongo wanga pamene iye anamwalira ntchito yake ya pansi pano inatha koma iye anali akugwirabe ntchito ndipo iye akanali pa ntchitoyo usiku uno amen iye anagogoda pa ziseko zaotayika baibulo limati iye anatero ndipo iye anachitira umboni ine ndine mbewu ya mkazi ine ndine iye yemwe adamu ankamukamba ine ndine yemwe ino kanati akanadzabwera ndi zikwi khumi zaoyera ake ine ndine mwana wa mulungu wa moyo ndipo inu munachimwa nkuchoka mu tsiku lanu la chisomo koma izo zinaloseredwa kwa inu ndi angelo Enoch Noa kuti ine ndiyenera kuti ndibwere kuti ndidzakwanirise mawu aliwonse a baibulo la mulungu ine ndili pano ngati mboni mu dziko lino la otayika ndipo iye analalikira kwa iwo mpaka pansi ku hade iye anapita anagogoda pa ziseko mu hade mgelekezi anatsekula chiseko anati ine ndakupeza iwe tsopano analanda mafungulo awo kuchokera pa mbali yake anati iwe mgelekezi iwe wagwira chinyengo kwa nthawi yayitali ndi izi apa pomwe mu baibulo ine ndipika kwa izo mu miniti iwe wachita chinyengo kwa nthawi yayitali koma ine ndabwera kudzakulanda anawatenga mafungulo amenewo ndipo anamukankhiranso iye mkati ndipo anatseka chisekocho anabwera modutsa nadzamutenga Abrahamu Isaki ndi Yakobo pa tsiku lachitatu iye anauka ndipo iwo omwe anagona m'manda anauka limodzi naye aleluya palibe zodabwisa kwandakatulo anati pokhala moyo iye anandikonda ine pakufa iye anandipulumusa ine poyikidwa m'manda iye anatengera machimo anga kutalitali powuka iye anandilungamisa mwaulere kwa nthawi zonse tsiku lina iye akubwera tsiku la ulemerero chodala chikhale chimango chomwe chimamanga mitima yathu ndi chiyanjano cha chikhristu chikondi cha mulungu pamene iye anauka iye anali asanasirize apobe iye anali ndi ntchito ina yoti akayichite baibulo linati iye anakwera mmwamba ndipo anapereka mphaso kwa wanthu apo panali chikhalidwe chitalendewera pa dziko lapansi cha mdima chakulunda cha imfa ndi kutopa mapemphero sakanakhoza kubwera mmwamba chifukwa chitetezero chinali chisanapangidwe koma iye anaswa kupyola mu chotchinga chimenecho iye anatsegula njira iye anaswa chotchinga cha matenda iye anaswa chotchinga cha tchimo iye anaswa chotchinga cha kutopetsedwa iye anaswa chotchinga cha kufoketsedwa iye anaswa chotchinga chilichonse ndipo anapanga nsewu waukulu wa munthu wolowerera kumayenda kupita mu nsewu waukulu wa mfumu Oh mai, pamene iye anadusa mwezi ndi nyenyezi, kupitirira pitirira, akutsatira kumbuyo kwa iye, ankabwera oyera, achipangano chakale, Abrahamu, Isake ndi Yakobo. Iwo anapita mpaka kukalowa mu miyamba ya kumwamba. Pamene iwo anali kutalitali kuchokera ku mzinda, ine ndikukhoza kuwaona iwo akukweza maso awo. Abrahamu anati, uwo ndi mzinda umene ine ndinakhala ndikukhumba kuti ndiuone. Oh, tabwera kuno Isaki, bwera kuno Yakobo. Oh, ife tinali amwenda njira ndi alendo ku dziko lapansi. Koma ndi uwo mzindawo, uwo ndi omwe ife tinkauyembekezerawo. Ndipo Bible linati iwo anafuwula, kwezekani mwamba inu zipata za nthawi zosatha, ndikukhala inu mudakwezeka mwamba, pakuti mfumu ya ulemerero ikubwera mmenemo. Ndipo angelo kuseli kwa zipata anafulira mobwezera kwa angelo awa kuseli uku. Ndipo anati, mfumu ya ulemerero iyi ndi ndani? Ndipo angelo kunja uku aneneli anati, Ambuye wa makamu wamphamvu mu nkhondo. Ndipo iwo anakanikiza mabatani, ndipo chitseko chachikulu chinakankhika motsegula kudutsa kumene pakati pa misewu. Iye anabwera mgonjesi motamandika ali ndi oyera chipangano chakale akuyenda kumbuyo kwa iye. Anakakhala pansi pa mpando wachifumu anati, Atate ndi awapa, iwo ndi anu. Iye anati, kwerani pamwamba pano ndikukhala pansi mpaka nditawapanga adani ako onse choponderapo phazi chako. Pamene ife tikuwerenga, ife tikuzipeza izo apa mulemba chabwino. Mvetserani sopano, ndipo ife tili pa ndime ya 8. Ndiye iye wayika zinthu zonse mwakumumvera pansi pa mapazi ake, pakuti iye anayika zinthu zonse mwakumumvera pansi pa mapazi ake. Iye sanasiye kanthu komwe sikali pansi pa iye. Koma tsopano ife sitikuona zinthu zonse zitayikidwa pansi pa iye, ndiyo imfa. Ife sitikuiona imfa panobe, chifukwa ife tikumafabe, ife tikuiona imfa. Koma ndime ya 9, koma ife tikumuona Yesu. Amen, mvetserani. Ife tikumuona Yesu yemwe anapangidwa motsikirapo pang'ono kuposa angelo kuti akazunzike mwa imfa. Anavekedwa nduwira ya ulemerero ndi ulemu kuti iye mwa chisomo cha Mulungu akhoze kumulawira imfa munthu aliyense. Nchifukwa chiyani iye anapangidwa motsika kuposa angelo? Chotero iye akanakhoza kulawa imfa. Iye ankayenera kuti afe, iye ankayenera kuti abwere kuti adzafe. Yang'ana kuno mzanga, usadzayiwale konse izi. Pamene Yesu anali kupita akuyenda chokwera phiri, imfa inali kulira ikuzungulira mutu wake. Tiyeni titenge chithunzi chathu mpaka ku Yerusalemu, zaka 2000 zapitazo. Ndipo kodi inu mungakhoze bwanji kuzikana izo? Ine ndikumva phokoso likubwera kudutsa mu msewu. Chinali chiyanicho? Ndikugunda kwa china chake, ndi mtanda wakale wokukuluzika ukubwera uko, ukutuluka pa zipata za ku Damasiko, ukugunda pa miyala yoyalidwa, miyala yayikulu yoyalidwa iyo ikadali momwemo. Ukugunda pamwamba pa miyala yayikulu yoyalidwa iyo, gundu gundu. Ine ndikuona kukhetsera kwa magazi pa msewu. Ndi chiyanicho? Ndi munthu yemwe sanachite chopwereka, ayi palibe kupatula chabwino. Anthuwo anali akhungu, iwo sanali kumudziwa iye, iwo sanamuzindikire iye. Inu mukuti wakhungu, kodi iwo akanakhala ali ndi kupenya kwawo? Iwe ukhoza kukhalabe ndi kupenya kwako ndi kukhala wakhungu. Inu mukukhulupirira zimenezo? Baibulo linanena chomwecho. Mukukumbukira Elisha ku Jordani kuja? Iye anapita uko nakawakantha anthuwo khungu, nati tsopano nditsatireni ine. Iwo anali akhungu kwa iye, ndipo anthu ali akhungu usiku uno. mpingo wina wake umene suma kulupirira mumachiriswa uzimu anayenda anabwera kwa ine nthawi ina ndipo anati ndikande ine ndi khungu ndikande ine ndi khungu uko kunali ku nyumba ya mbale right anati ndikande ine ndi khungu anati paulo anamukantha munthu ndi khungu nthawi ina anati ndikande ine ndi khungu ine ndinati mzanga mdyerekezi wachita kale izo iwe ndi wakhungu kale ndithu iwe uli iye anati mutize msungwana wang'ono uyu ndipo ine ndikukhulupirira iwe ine ndinati mpulumuse wochimwa uyo ndipo ine ndikukhulupirira iweyo ndithudi o iye anati iye ayenera kuti akhulupirire ine ndinati chinthu chomwecho apa izo ziyenera kubwera kudzera muchisomo chochita mwa yekha cha mulungu mdyerekezi mulungu wa dziko lino wachititsa khungu maso a wanthu iwo ali nawo maso koma iwo sangakhoze kuona baibulo linatero apa iye anali akupita mu nsewu akukhukhuluza mapazi a magazi mu nsewu chokwera njuchi ya imfa inali kumuluma momuzungulira iye ikulira pa iye kanthawi pang'ono kokha ndipo ine ndikhala nawe iwe iye anali kuyamba kufowoka kuchitira ludzu madzi ine ndinawomberedwapo kamodzi ndinagona kuno mmunda magazi akungochucha kuchokera mwa ine ine ndinafula kufuna madzi ndipo bwanawe wanga anathamanga anakatenga chipewa chake ndipo anachiyika icho m'madzi akale andere nyongolosi zili m'madzimo anabwerapo ndipo ine ndinatsegula kamwe yanga iye anafinya icho chifukwa magazi anali akutuluka ngati kasupe pamene ine ndinali nditawomberedwa mwaziduswa ndi mfuti ndikumva luzu ndiye ine ndikudziwa chimene ambuye wanga ayenera kuti anali atagesa magazi m'mawa wonse uja kuyambira 9 koloko mpaka 3 koloko madzulo akutaya magazi onse aja ine ndikuona mwinjiro wake poyamba ngati timadontho tating'ono tili pa iwo ndipo madontho onse awo anayamba kukulira ndi kuyendera palimodzi kupanga kukhavuka kwakukulu kwa magazi kukumugunda iye pa mwendo pamene iye anali kuyenda kumeneko amenewo anali magazi a Emmanuel o dziko silinali loyenera kwa iwo koma pamene iye akupita mmwamba njuchi iyi ikulumapo pa iye kodi iyo inachita chiyani iyo potsiriza inamuluma iye koma mbale aliyense amadziwa kuti kachirombo kapena njuchi ngati iyo itangokuluma iwe kamodzi apo iyo imaziliziza ntchito yake yoluma iyo singakhoze kuluma kenanso chifukwa pamene iyo ichoka iyo imakoka mbola yake nichoka ndicho chifukwa mulungu ankayenera kuti apangidwe thupi iye anatengera mbola ya imfa mu mnofu wake ndipo iye anasolola mbola kwa imfa lidalitsike dzina la ambuye imfa ikoza kulira ndi kuluma koma iyo singakhoze kukupwetekani inu paulo pamene iye anamvelera njuchi iyo ikulira mwamuzungulira iye imfa inali kubwerapo iye anali o imfa kodi mbola yako ili kuti iye akanakhoza kuloza ku kavare komwe iyo inasiyidwa mu mnofu wa Emmanuel chili kuti chigonjetso chako koma zikomo kwa mulungu yemwe amatipasa ife chigonjetso kupyolera mwa ambuye wathu yesu khristu inde ife sitikuona zinthu zonse koma tikumuona yesu yemwe anapangidwa motsikirapo pang'ono kuposa angelo kuti avutike ndi imfa pakuti zinayenera kwa iye kwa yemwe kuli zinthu zonse kuti mwa iye ife tili nazo zinthu zonse pachiyambi ana ambiri ndi kupangidwa woyang'anira wamkulu wa chipulumuso chathu kupyolera mukuvutika njira yokha yomwe iye akanakhalira woyang'anira wa chipulumuso chathu iye ankayenera kuti avutike mvetserani ku mawu okongola awa apatsopano tsopano mvetserani pakuti limodzi iye amene ayeretsa ndi iwo omwe ayeretsedwa ali onse ammodzi o kodi inu simukuona mpesa ndi nthambi pamenepo onse amodzi pachifukwa chake iye sachita manyazi kutchedwa mbale mukuona bwanji mvetserani ndime yotsatirai. Kunena ine ndidzalalikira dzina lanu kwa abale anga. Pakati pa mpingo ine ndidzayimba matamando kwa inu. Ndipo kachiwiri ine ndidzayika chidaliro changa mwa iye. Ndipo kachiwiri taonani ine ndi ana omwe inu mwandipatsa ine. Pakuti momwe ziliri ndiye pamene ana ali otengera zamwazi ndi nyama, iye aponso mwini wake momwe momwemo anatenga gawo la zomwezo. Kuti kupyolera mu imfa iye akhoze kumuononga iye yemwe ali nayo mphamvu ya imfa, ameneyo ndiye mdierekezi, ndi kuwawombola iwo omwe kupyolera kwa kudzera chifukwa cha imfa nthawi zonse amasungidwa oyenera mu ukapolo umenewu. Munthu nthawi zonse amaopa imfa. Khristu anakhala tchimo, anapangidwa motsika kuti atengere imfa pa iye mwini, ndipo iye samachita manyazi kukhala kutchedwa mʼbale wathu, pakuti iye anayesedwa chimodzimodzi monga ife timayesedwa. Ndipo iye akhoza kupanga kukhala wokhalira pakati woyenera, chifukwa iye anayima nalo yesero la mtundu omwewo lomwe inu mukuyima nalo. Ndipo iye anatenga malo anu podziwa kuti inu simukanakhoza kuwatenga iwo mwanokha. Chotero kodi inu simukuona mʼbale mlongo? Chinthu chonsechi ndi chisomo, chonse cha icho ndi chisomo, si zomwe inu muchita muli monse, ndi zomwe iye anakuchitirani inu kale. Tsopano inu simungakhoze kuchita kanthu kamodzi kuti kakuyenerezeni inu chipulumuso chanu. Chipulumuso chanu ndi mphatso. Khristu anakhala tchimo kuti inu mukhoze kukhala chilungamo. Ndipo iye ali mtundu woyenera wa woyang'anira wamkulu wa chipulumutso chathu, chifukwa iye anavutika chimodzimodzi monga ife timavutikira. Iye anayesedwapo chimodzimodzi monga ife timayesedwa. Ndipo iye sachita manyazi kuti azitchedwa mʼbale wathu, chifukwa iye amadziwa zomwe ife tikudusamo nazo. Oh, lidalitsike dzina lake! Pakuti ndedi iye sanadzitengere pa iye maonekedwe a angelo, koma iye anadzitengera pa iye mbewu ya Abrahamu. Oh my, iye sanakhale mngelo, iye anakhala mbewu ya Abrahamu. Ndipo ife pokhala wakufa mwa Khristu timatengapo mbewu ya Abrahamu, ndipo ndife olandira molingana ndi lonjezo. Mukuona, iye sanatenge konse maonekedwe ya ngelo, iye sanakhale konse mngelo, iye anadzakhala munthu. Iye anakhala mbewu ya Abrahamu, ndipo anatengera mbola ya imfa mthupi lake lomwe kuti atiyanjanise ife kubwerera kwa Mulungu. Ndipo tsopano wakhala uko ngati wokhalira pakati. Mayi, ife tingakhoze bwanji kukana izo mzanga? Mvetserani, chotero mu zinthu zonse chinamukakamiza iye kuti apangidwe monga abale ake, kuti iye akhoze kukhala wansembe wamkulu wachifundo ndi wokhulupirika mu zinthu zokhuzana ndi Mulungu, kuti apange chiyanjanitso tchimo la wanthu, kuti iye akhoze kukhala woyanjanitsa. Mukuona, panali udani pakati pa Mulungu ndi munthu, ndipo palibe munthu. Iwo anatumiza angelo aneneri. Iwo sakanakhoza kutenga malo anu, chifukwa iwo ankayenera kuti azidzipempherera okha. Iwo sakanakhoza kutenga malowo. Ndi iye, iye anatumiza lamulo. Lamulo linali wa polisi yemwe ankatika ife mundende. Ilo silikanakhoza kutitulutsamo ife. Iye anatitumizira lamulo. Iye anatumiza aneneri. Iye anatumiza olungama ndi chilichonse. Sizikanakhoza kupanga chitetezero. Koma iye anabwera pansi ndipo anakhala mmodzi wa ife. Oh my. Ine ndikukhumba ife tikanakhala nayo nthawi yochulukira pakali pano. Ine ndikanafuna kuti ndikutengereni inu kulamulo lija la chiwombolo, koma ife tilibe. Koma kwa mphindi yokha chithunzi chokongola chili mwa Rute ndi Naomi. Ngati inu mungaone pamenepo chiyanjaniso momwe kuti mwamunayo mwamuna yemwe anali woti awombole otayika ndi malo okugwa ankayenera kuti akhale wapachibale kwa munthu yemwe anali atawataya malowo. Ndicho chifukwa Boaz ankayenera kukhala ali anali wapachibale kwa Naomi kuti iye akanakonza kumutenga Rute. Ndiyeno iye ankayenera kuti akhale woyenera. Iye ankayenera kukhala ali wokhoza kuti achite izo kuti awombole zotayika. Ndipo Boazi pachipata anapereka umboni wapoyera povula nsabato yake kuti iye anali atakuwombola Naomi ndi zonse zomwe zinali zake. Ndipo iye ankayenera kuti akhale wapachibale. Ndipo ndi chifukwa chomwe Khristu Mulungu ankayenera kuti adzakhale wapachibale kwa ife. Ndipo iye anabwera pansi ndipo anali munthu. Ndipo iye anavutika ndi mayesero. Ndipo iye ankasekedwa, ankaseleulidwa ndi kuzunzidwa. Ndipo sanalabadiridwe. Ndipo anatchedwa Belezebule ndi kunyozedwa. Ndipo namva kuwawa imfa pansi pa chilango chachikulu. Mukuona iye ankayenera kuti akhale ali wachibale kwa ife. Iye ankayenera kuti atsutsidwe mwaboza chifukwa inu mumatsutsidwa mwaboza. Iye ankayenera kuti anyamule matenda chifukwa inu mumadwala. Iye ankayenera kuti anyamule machimo chifukwa awo anali machimo anu. Ndipo iye ankayenera kuti akhale wapachibale. Njira yokha yomwe iye akanakhoza kuti wombola ife inali yoti akhale wapachibale kwa ife. Ndipo momwe iye anakhalira wapachibale kwa ife ndi pakutenga maonekedwe a thupi lochimwa ndi kukhala mmodzi wa ife. Ndipo mmenemo iye analipira mtengo natiwombola ife kuti tibwelere mu chiyanjano cha Atate. O mpulumusi wakeyo, mawu sangakhoze kufotokoza izo. Pakuti mwakuti iye mwini wake anamva kuwawa pokhala womvera ndi wokhoza kuwathandiza iwo amene ayesedwa. Kuwathandiza amatanthauza kuchitira chifundo. Apo chifukwa chomwe iye anakhalira ichi kuti iye akhoze kumakuchitirani chifundo inu omwe muli nazo zakukwera ndi zotsika zanu ndi zakulowa ndi zakutuluka zanu zazing'ono ndi mayesero anu kufika pakukula kwambiri inu nkusakhoza nkomwe kupirira nawo. Iye amadziwa momwe angachitire chifundo nanu. Iye amakhala pamenepo kuti azitiyimira pakati. Iye amakhala pamenepo kuti azikukondani inu. Ndipo ngakhale inu mungapite motayika, iye sangakhoze kukusiyani inu. Iye azikutsatiranibe inu ndi kugogoda pa mtima wanu. Palibe wobwelera mbuyo mnyumba muno koma yemwe Mulungu amagogoda pa mtima wake tsiku ndi tsiku. Ndipo iye azichita izo utali wonse pamene inu muli achivundi pa dziko lapansi lino. Pakuti iye anakukondani inu, iye anakuwombolani inu. Andakatulo ayesera, alembi ayesera, anthu ayesera kuti alongosole nkhaniyo ya chikondi. Ndipo iyo singakhoze kupezeka mu kulongosola kwa umunthu. Wina anati o chikondi cha Mulungu, kulemera kwake ndi ungwiro, kutambalala kwake ndi mphamvu, chidzakhalapo kwa nthawi zonse chilipo. Nyimbo ya oyera ndi angelo. Ngati ife tikanakhala ndi nyanja yodzaza utoto ndipo mlengalenga mukanakhala polembapo ndi phesi lililonse pa dziko lapansi cholembera munthu aliyense mlembi mwa ntchito kuti alembe chikondi cha Mulungu mmwamba, zikanakhoza kuwumisa nyanja gwa kapena mpukutu sukanakwanira zonsezo ngakhale ukanatambasulidwa kuchokera mu mlengalenga mpaka ku mlengalenga. inu simungakhoze kumvetsa konse pakube njira yoti ife timvetsere momwe kuti nsembe yayikulu iyo yomwe iye anayichita anabwera pansi ndipo anadzatiyanjanisa ife kuti tibwerere kwa mulungu ndiyeno iye anabwerera ndipo anati tsopano ine sindidzakusiyani inu opanda mtonthozi ine ndidzabwereranso ndipo ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumathero a dziko ndipo pano ife tili lero tikukhala mu nthawi yotsiriza ndi Yesu yemweyo zinthu zomwezo zizindikiro zomwezo zodabwitsa zomwezo chipulumutso chomwecho mzimu womwewo ukuchita zinthu zomwezo uthenga womwewo mawu omwewo kuonetsera komweko maonetseredwe omwewo chilichonse izo zikutikakamiza ife kuti tisanyalanyaze chipulumuso chachikulu ichi pakuti ife tidzasowa kuti tidzakayankhire tsiku lina pa chimene ife tikuchita naye mwana wa mulungu iye ali mʼmanja mwako usiku uno wochimwa wobwerera mʼmbuyo kodi iwe uchita naye chiyani iye iwe ukuti chabwino ine ndizisiya izo koma kumbukirani usati uzichita izo palibe njira konse ngati iwe uli wochimwa yoti iwe ungachoke mnyumba muno ndi kukakhala yemweyo iwe sungakhoze kuchita izo pilato usiku wina anayesera kuti achite izo iye anayitanisa madzi ena ndipo iye anasambisa manja ake anati ine ndilibe kanthu kochita nazo izo ine ndili chimodzimodzi ngati kuti sindinayambe ndazionapo izo ine sindinayambe ndamvapo za uthenga ine sindikufuna kanthu kochita nawo iwo kodi iye akanakhoza kuusamba iwo mʼmanja mwake iye sakanakhoza potsiriza inu mukudziwa zomwe zinachitika kwa pilato iye anasokonezeka malingaliro ake ndipo anapita uko ku Switzerland komwe ife tinali chaka chatha tikulalikira uthenga tsopano kuli mbiri yakale yomwe imanena kuti kuli dziwe la madzi komwe anthu amabwera kuchokera konse konse mu dziko kuti adzalione chaka chilichonse pa nthawi ya kupachikidwa pilato iye anaziponyeramo yekha kuti afe podzipha yekha analumbira mu madzi awa ndipo anadzimiza yekha ndipo chaka chilichonse pa nthawi yomweyo madzi a bluu amawira kuchokera pa dziwe ilo kusonyeza kuti mulungu anawakana madziwo madzi sangakhoze konse kutsuka magazi a yesu nkuwachotsa mʼmanja mwako kapena solo yako ilipo njira imodzi yokha yochitira izo ndiyo kuwalandira iwo ngati chikhululukiro chako chomwe ndi kuyanjanisidwira kwa mulungu tiyeni ife tipemphere atati akumwamba ife tikukuthokozani inu usiku uno chifukwa cha mawu pakuti chikhulupiriro chimadza pakumva ndi kumva kwa mawu ife tikukuthokozani inu chifukwa cha yesu ndipo pamene ife tikuliona tsiku lalikulu ili lomwe ife tili kukhalamo momwe kuti zizindikiro ndi zodabwitsa momwe ife tikulolera kuti zinthu izi zitipulumuke mulungu tsegulani maso a wanthu mu kachisi muno usiku uno kuti iwo akhoze kuona ndi kumvetsa kuti ife tili mu maola osiriza nthawi kuthamanga ife tilibe nthawi yotalika kwambiri yokhalira kuno ndipo ife tiyenera kuti tizimuona yesu ndipo ife tidzati tidzawerengedwe ngati achinyengo pakuti palibe chowiringula mmawa uno pamene inu munapereka masomphenya akulu amphamvu aja abambo aja kubwera kuno kuchokera komwe mu dziko likutali ndikumuona iye kupyola mthunzi wa chikaiko akuuka kuchokera mu chikuku chija kulandira kupenya kwake miyendo yake kukhala yamphamvu napita kudusa mnyumbayi akusangalala ndikutamanda mulungu izo zikusonyeza kuti mulungu akadali wokhozabe mwamiyala iyi kudzusira wana kwa Abrahamu kuona masomphenya monga yesu anati ine sindimachita kanthu mpaka atate atandisonyeza ine ine sindingathe kuchita kanthu munthu wakhungu anamutsatira iye ndipo anati tichitireni ife chifundo iye anati anakhuza maso awo ndipo anati molingana ndi chikhulupiriro chanu zikhale izo kwa inu Tsopano Ambuye, ife tikumuona Yesu, ife sitikuona zinthu zonse, ife tikuona, ife tikuwatengerabe oyera athu kumanda. Ndikumayenda pa manda awina ndi mzake. Koma ife tikumuona Yesu yemwe anapanga lonjezo, ife tikumuona iye ali ndi ife. Osati Yesu mmanda. Osali Yesu zaka zikwi ziwiri zapitazo, koma Yesu sikuno, yemwe ali ndi ife. Ife tikumuona iye akuonetseredwa mu mphamvu yake yonse ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Mulungu, ife tisati tichingalanyaze chipulumuso chachikulu ichi. Mulole ife tichikumbatire icho, ndi kuchilandira icho, ndi kukhala olemekeza, ndi kumakhala moyo mwa icho mpaka tsiku lomwe Yesu adzadze kudzatitengera ife kwathu. Perekaniza Ambuye, ife tikupempha izi mu dzina lake. Ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu itaweramitsidwa, ine ndikudabwa ngati alipo munthu mnyumba muno usiku uno, pansi pakukhalapo kwa umulungu kwa mzimu woyera, angati mbale Branham, ine ndakutisidwa kuti ine ndi malakwisa. Ine ndakutisidwa kuti ine ndi malakwisa. Mulungu waululira kwa ine machimo anga, ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndi malakwitsa. Ine ndikwezera dzanja langa kwa iye, ndikupempha chifundo usiku uno. Mulungu, ndichitireni ine chifundo. Ine ndi malakwitsa. Kodi inu mungachite izo? Pamene ife tikuyembekezera mphindi yokha, ngati pali munthu pano yemwe akufuna kutero, pali ubatizo womwe kuti uchitike mu mphindi yokha. Ndipo ngati inu muli wochimwa, ine ndikanati ndilape. Inu mungachikane bwanji chikondi chosafanizitsidwa choterocho cha mmodzi yemwe anafa? Mulungu woyera wakumwamba anadzakhala munthu wauchimo, osati chifukwa choti iye anachimwa, koma chifukwa iye anali ndi machimo anu, ndipo anawanyamulira iwo uko ku Calvary. Ndipo inu simungavomereze kukhululukidwa kumeneko? Kodi inu simuchita izo usiku uno? Pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, wina wake akuti, ndikumbukireni ine mbale Branham, ine ndikukwezera manja anga kwa Khristu, ndikuti khala na chifundo kwa ine. Ine ndi malakwisa, ndipo ine ndikufuna kuti ndiyanjanisidwire kwa Mulungu. Kodi inu mungakweze dzanja lanu? Chabwino, ngati aliyense ali mkhristu, ndiye tiyeni ife tipemphere. Atate, ife tikukuthokozani inu usiku uno kuti aliyense muno ndi ya Khristu, kuti iwo achitira umboni chomwecho pokhala chete, kuti machimo awo onse ali pansi pa magazi, ndipo ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha icho. Adaliseni iwo Ambuye. Oh, ndine wokondwa kwambiri kuti iwo apeza chiyanjaniso kupyolera mu kupereka nsembe ya magazi pakumva mawu, kutsuka kwa madzi mwa mawu. Iwo amatitsuka ife, iwo amatibweretsa ife kumalo akulukulu komwe wochimwa ndi mdima wake woyipa amapangidwa woyera ngati chipale. Madontho ofiira atchimo adatsukidwa nachoka, ndipo ife ndife zolengedwa zatsopano mwa Khristu. Momwe ife tikuthokozera izo inu pa izi. Tsopano utumiki wa ubatizo ukubwerapo. Ine ndamva kuti dona wang'ono uyu usiku uno ali woti abatizidwa komwe kuno mu dzina la Ambuye wake. Oh, Atate akumwamba, ife tikupembera kuti inu mumudalise mkazi wang'ono uyu. Momwe malingaliro anga akupita mbuyo ku masiku pang'ono okhapitawo, ndikubwera uko mu Henryville, ndikumuona msungwana wokondedwa wang'ono uyo akuyenda kuzungulira kumeneko pa nsewu. Ndipo usiku uno iye ndi mayi Donna, iye wakuvomerezani inu ngati mpulumusi wake wake. Moyo wakhala uli wovuta kwa mwanayo Ambuye. O Mulungu, koma kumwamba ndi kotsimikizika kwa iye. Ndipo ife tikukuthokozani inu pa izo. Ife tikupemphera Mulungu kuti inu mumudalitse mkazi wang'onoyu tsopano. Ndipo pamene iye akubwera kuti adzabatizidwe ndi madzi, mutamudzaza iye ndi mzimu woyera wa Mulungu. Perekaniza Ambuye, mulole moyo wake ukango kondo wezedwa kupita miyamba. Perekani izi kwa ulemerero wanu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mu Machitidwe muti wachiwiri. Petulo akuyankhula pa tsiku la Pentekosti, ubatizo woyamba umene unayamba wachitikapo mu mpingo wa Chikhristu. Pedro akuwazuzula Afarisi ndi anthu akhungu chifukwa chosamuzindikira mwana wa Mulungu. Akuyankhula za momwe Mulungu anamuutsira iye ndipo anatsimikizira ntchito zake mwa zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa. Mvetserani kwa izi. Pamene iye anali kuyankhula, iye anali akumukweza Yesu. Mzimu wa Mkhristu aliyense umamukweza Yesu, osati kokha ndi milomo yanu koma ndi moyo wanu. Milomo yanu ikhoza kunena chinthu chimodzi, moyo wanu nkumachita china. Ngati inu muchita zimenezo, inu mukudziwa chomwe izo zili, icho ndi chinyengo. Ndipo ine kuli bwino ndidzakomanenako kumwamba ndili munthu wachikunja kusiyana ndi wachinyengo. Ine ndikatenge mwayi wanga mwabwinoko. Ine ndikukhulupirira kumwamba ngati wachikunja kusiyana ndi kukhala wachinyengo. Ine ndithudi ngati inu mumachita umboni za Yesu ndi kumati iye ndi mpumusi, inu muzikhala moyo monga choncho chifukwa anthu aziyembekezera zimenezo kuchokera kwa inu. Ndikokulondola, inu muzikhala moyo monga Mkhristu ayenera kumakhalira. Ife tinadusa mwizo mmawawu. Tsopano Ambuye akalola mawa usiku kapena lachitatu usiku, ife titenga mutu wachitatu umene uli mutu wopambana. Ndipo tsopano mutsimikize kuti mudzabwere lachitatu usiku. Ndiyangati akumva kukoma buku ili la kuphunzitsa kwa Sunday School uku. Oh, zikomo inu mochuluka kwambiri ndizo zabwino. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge tsopano kuchokera mu Machitidwe mutu wa 2 kuyambira apa ndime 32. Yesu uyu Mulungu wamuukitsa kwa yemwe ife tili mboni. Iwo ankadziwa izo. Chotero pokhala ali chakudzanja lamanja la Mulungu atakwezedwa ndipo atalandira kuchokera kwa Atate lonjezo la mzimu woyera, iye watsanulira apa ichi chimene inu tsopano mukuchipenya ndi kuchimva. Tsopano mvetserani kwa iye akuyankhula za Davide mmodzi wa angelo. Pakuti Davide sanakwere kupita kumwamba ayi, koma iye ananena iye mwini, Ambuye anati kwa Mbuye wanga, khala iwe pa dzanja langa lamanja kufikira ine ndiwapange adani ako chopondapo mapazi ako. Davide sakanakhoza kupita kumwamba, iye anali pansi pa magazi okhetsedwa ang'ombe ndi mbuzi ndi nkhosa, koma tsopano iye akhoza kuuka. Iye anali pansi pa magazi a Ambuye Yesu, pakuti iwo ankangoyankhira kwa magazi awo pamene iwo akanati adzabwere mwamphamvu. Pamene magazi a Khristu abwera mwamphamvu, onse awo omwe anali adafa mochitiridwa ubwino anauka. Ndikokulondola, ndipo anakwera kupita ku ulemerero. Tsopano mvetserani. Chotero lolani nyumba yonse ya Israeli idziwe, mvetserani kwa izi, kuti Mulungu wamupanga Yesu uyu yemwe amene inu munamupachika kukhala zonse Ambuye ndi Khristu. Nanga bwanji zimenezo? Kodi iye ndi munthu wachitatu wa utatu, kapena kodi iye ndi utatu onsewo? Iye ali uthunthu wonse wa Mulungu muthupi. Palibe chinthu choterocho monga a Mulungu Atatu, Mulungu Atate, Mulungu Mwana ndi Mulungu Mzimu Woyera. Izo mulibe ngakhale mulemba. Palibe paliponse. Palibe paliponse. Palibe paliponse pamene ife tinalamulidwa kuti tizibatiza mu dzina la Atate ndi mu dzina la Mwana ndi dzina la Mzimu Woyera. Palibe paliponse mu malemba. Ako ndi kachikhulupiriro kachikatolika. Ndipo izo siza mpingo wa Chiprotestant. Ine ndimufunsa aliyense kuti andisonyeze ine lemba limodzi pamene munthu wina aliyense yemwe anayamba wabatizidwapo mwanjira ine iliyonse kuposa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mubwere muzasonyeze izo kwa ine. Ndipo ine ndiyika chikwangwani pa msana wanga wachinyengo ndi mneneri waboza mphunzisi waboza ndikumayenda kudusa mmisewu. Palibe chinthu choterocho. Palibe konse pomwe aliyense anayamba wabatizidwapo mwanjira imeneyo. Ako ndi kachikhulupiriro kachikatolika ndipo osati chiphunzitso cha Chiprotestant. Matei 28:19 inu mukuti Yesu anati, pitani inu chotero mu dziko lonse kaphunziseni mafuko onse kawabatizeni iwo mu dzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Uko ndikulondola, koma osati mu dzina la Atate, dzina la Mwana, dzina la Mzimu Woyera. zina la Atate, zina osatima ina la Atate. Atate si dzina, ndi angati akudziwa zimenezi. Ndi Atate angati ali muno, kwezani manja anu. Ndi ana angati ali muno, akweze manja awo. Ndi anthu angati ali muno, kwezani manja anu. Chabwino. Tsopano, dzina lanu ndi ndani, osati Atate mwana, osati nso munthu. Mzimayi ananena kwa ine nthawi ina, yemwe anali wautatu mosamalitsa. Iye anati, mʼbale Branham, koma mzimu woyera ndi dzina. Ine ndinati, mzimu woyera si dzina. Mzimu woyera ndi chimene iwo uli. Iwo ndi mzimu woyera, si dzina. Ndi chomwe iwo uli. Ine ndi munthu, koma dzina langa si munthu. Dzina langa ndi William Branham. Chotero ngati iye anati, pitani inu chotero, mukaphunzitse mafuko onse. Mukawabatize iwo mu dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Ndiye Petulo, masiku khumi kenako, anati lapani, tsopano apa, mveselani kwa izi. Ndipo pamene iwo anamva izi, iwo analaswa mu mtima mwawo, ndipo anati kwa Petulo ndi atumwi enawo, amuna inu ndi abale, kodi ife tichite chiyani? Ndiye Petulo anati kwa iwo, lapani aliyense wa inu, ndikubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kwa chikhululukiro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphaso ya Mzimu Woyera. Ndiye kodi Petulo anachita zomwe Yesu anamuuza iye kuti asachite? Iye sanasokonezeke, ife ndi omwe tasokonezeka. Pamachitidwe 2:38, Ayuda anabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu mwa kumizidwa. Mumachitidwe mutu wa 8, ife tikupeza kuti Filipo anapita uko nakalalikira kwa Samaria. Ndipo anawabatiza iwo mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, a Samaria. Mumachitidwe 10:49, Petulo anawalamulira a mitundu kuti abatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Paulo, Machitidwe 10:5, iye anadusa kupyola mayiko akuntunda a ku Efeso. Iye anawapeza ophunzira. Iwo anali ophunzira a mbatizi. Anali aliyense a Baptist. Iwo anatembenuka pansi pa mlaliki wa Chibaptisti, dzina lake ndi onani Apollo. Ndipo iye anali mlaliki wa Chibaptisti. Ndipo anali kutsimikizira mwa Baibulo kuti Yesu anali Khristu. Paulo anati, kodi inu munalandira Mzimu Woyera kuchokera pamene inu munagulupirira? Iwo anati, ife sitikudziwa ngati pali Mzimu Woyera uliwonse. Anati, ndiye inu munabatizidwa chotani? Iwo anati, ife tinabatizidwa ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu mudziwe la madziro kumeneko, ndizo zabwino mokwanira. Paulo anati, izo sizigwira ntchito tsopano. Inu muyenera kuti mukabatizidwe mobwerezanso. Ndipo Paulo anawalamulira iwo kuti abatizidwe mobwerezanso mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Anayika manja ake pa iwo, ndipo Mzimu Woyera unadza pa iwo kulondola. Inde bwana.
It'll be like in the evening time, the path of glory you shall surely find in the waterway. That's the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is the facts that God and Christ are one.
Ndi zomwe Baibulo linanena, ndikokulondola, ndi ora lake, ndi nthawi yake yomwe ife tiyenera kuti tilape. Mundiuze, mufule pamene inu muti mukonzeke mudziwelo. Ndipo ife, inu mwakonzeka? Chabwino, kuti akoke zotchinga. Tsopano, Ambuye akudaliseni inu tsopano, pamene mʼbale akutumikira ubatizo. Kodi inu nonse mukutha kuona kuno?